Mixer arms ndio hizi mixer arms imagine. Mlikuwa mnauliza kama ziko. Kama hapa niko na GX300, iko na transistor 8, capacitor 4 and it goes for only 5000 Kenyan shillings. Ndio hii, cheki mali safi. Eh? Haya, hapa niko na 8088, it goes for 6800 Kenyan shillings, 8 transistors, 2 capacitors. It goes at 6800 Kenyan shillings. Haya. Hapa tuko na sasa baba lao, GX800, iko na transistor 16, capacitor 4, and it goes for only 7,000 Kenyan shillings. Imagine, and you can only find them up at Step Up Electronics. We are located at Muthuli, Tiriki Lane. Ndio hii duka yetu.